azashira Yesu nuwanjye nubwo byose byabora Yesu bwaro wanjye ubu harijimye niturarebiwe tuzanezerwa cyane nitubana nawe Yesu bwaro wanjye
umutima wanjye yarabuhagije ubu ndi kumwe nawe Yesu wanu wanjye
jenda wanupuwe naho gatinda gucya Yesu bwaro wanjye
umutima wanjye ya
Ooh. Jatuh sakar makau enak bone, haleluya. Yes, sir, I'm here.